Chunga uneza dungwa kau jibu Brooklyn kwa mabuda traces o mula na joko andula ini serious bro tumekill adi rumba sparkling clean clean bro kushinda omo shine wale ma MC wana mdomo mi upiga polo na waki kama golf that's why sipendangi joma kwa kumejipin na mabaz na mastock shillings visa rai wana ni dress kama
and life is only sweet when these nights like these. The moments with the pictures and we smile, say cheese. Wouldn't wanna be away, ain't nothing I would change about these nights like, about these nights like these. The lights in the city and my girls looking pretty and my homies on the floor with their moves looking silly. It's the nights. It's the nights like these, it's the nights like these. Yeah, dressed up, and we got our racks up. Cruising, it's a movie, and the squad they made actors. We know the ladies see us, the niggas wanna be us. And I'm a rock star, when I speak, it's on the speakers. The tick, 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 ticks on my sneakers. I spit sick, my whole clique full of winners. My lame chick, she iced out, make me shiver. We drip, drip, so when I step, it's like a river. It's our moment, so we own it. Kilimani, catch me rolling with the homies, Benji Golden. And corner to fly, LA's moving deadly, and the Obima's all smiles. And Nathan's with some shawty, but his ex is on life. It's only sweet when these nights like these. The moments with the pictures and we smile, say cheese. Wouldn't wanna be away, ain't nothing I would change about these nights like, about these nights like these. The lights in the city and my girls looking pretty and my homies on the floor with their moves looking silly. It's the nights, it's the nights like these. It's the nights, it's the nights like these.
Guys, this is Belinda and welcome to Raburan's Radio.
KV's on the beat.
Can you get
Never lacking, let a koi nadi. If you need a funny Korea E, fully entourage, sema ku camouflage. Badness, been a running, now we own a yacht. Batman, we never do more talking. Mokba, no tajua uzani. Mi wa malice, kama kushi mpengi kwa kwa chalice. Na ayo bombshell watagua is Prena shaa ikizidi kuwa pandis. Magialis ni iche na si cannabis. Rainfall tunazidi kuzi adis.
Nikuza basi kapo kazuri kanadai kunfambalisha. Na mali yako akikuja na bakishwa. Nataka kapo kona atinta mpita attitude ya huda. Manze mwili joni ya Nikita. And time is money so siyache ukipitwa. Kuna mafala kwa ibezwa na chachisha. Nafuata nyuki nile asali nikigrand. Batu sikoso anze kusema manzi tuna choma pika. Nimesunda jaba joti zimelipuka. Na manzi venye kuna enda zani stashuka. Na ngoma zote zinazoza mbaka kapuka. Na huku venye napea na manzi utashtuka. Zindio maji kwenye klabu. Na kani zogo unafunzo na adabu. We tisha usifanya die sabu. Ai, zindio maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu. Na kani zogo unafunzo na adabu. We tisha usifanya die sabu. Ai, zindio maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu. Maji kwenye klabu. Kushtuka. Nimesunda jaba njoti zimelipuka. Na manze venye kuna enda zani stashuka. Na ngoma zote zinazoza mbaka kapuka. Niko kwa kona na zitoka skele u. Ai, na fome ya leo ni fasa fasa impromptu. Ai, na manzi yako na nipanulia mpu. Ai, ingekuwa wewe manze brother unge do so true. Nimesunda jaba njoti zimelipuka. Na manze venye kuna enda zani stashuka. Na ngoma zote zinazoza mbaka kapuka. Na huku venye napea na manze utashtuka. Sindio maji kwenye klabu. Na kani zogo unafunzo na adabu.
Chikilele alinipigia tu. Chikilele alinipigia tu nje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Chikilele alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushindanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DMs imeja. Anita, Rebecca, wanadai kunikafa. Wa, Kanero, Sin City, ala. Kyo ni BBL, au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Piti ina real life uneza confirm. Wambu, napendwa na wajaka sana sana.
Laborance Radio, ini ya mbaya mzee.
Chiki denge alinipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaka likuwa njege. Aliwakiwa matembe akiwa na malele. Chiki denge alinipigia tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge. Wota shembe shtaka likuwa njege. Aliwakiwa matembe akiwa na malele. Kila siku nko madoni. Kipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Kipiga show ya pili na kula kapa 200. Show ya tatu na lipwa na mamili. 38 kuna rapa na niweza. Takuje na mwa Kenya. Kolabu misi taki mina tuwa doba genje. Na kamuja kubali buda jua weni kende. Nilikusho drill na tawazi songa mbele. No wanda izo lyrics hazinanga atamini. Rudy Daro brush it off ndoni tisha. Lyrics set bazi kuna masters bro. Niko hunting na mafia. Piga tiki ni teguizi. Tunacheza na matiti kila wiki. Wazi feel fit junge usa kubizi. Kwela juu ya maji aliru kwa mara 50. Chiki denge ni nipigi ya tenja. Kisema yeni lele na kati ya madenge.
Riding in Africa, East Kenya, Africa. Ndage mdage tunakana fee, tunafika. Mdrop zimeka na shiku shika. We don't give a damn in Africa. So Noa alala, Noa alala, alala, Noa alala, Noa alala. Riding in Africa, East Kenya, Africa. Ndage mdage tunakana fee, tunafika. Mdrop zimeka shiku shika. We don't give a damn in Africa. So Noah,
cops on me London, ya block wanna shoot, wanataka tuku kill, wanataka tuku kill. Na penka si keki, mache mejikiwa pending, kani kubot what I feel. Sini area boost, toka East Africa, wakijua wana kuita. Area kutuko na China, cops on me London, ya block wanna shoot, wanataka tuku kill, wanataka tuku kill.
No wahala, the block just in Gwala. They call me Chucky the dog at Mr. Criminala. But leave them, soon I say what any mafala. Ni kwacha down ni chwa melala. Base ukilala unalaliwa. Na wakilaliwa wanalia. Why my G wetulia? We'll drink jina mabia. Don't worry, nina garamia. Nina garamia.
Chio mio.
You better call your wife for me. She be chasing me kwa hood. Ni mpote mamuali. Na,
all these niggas manze 240 expressway. Jaman to siskin ko duya kinjoti na kwete. Nepa stress ya Gigi nenda tigoni na breathre. We mu change of sina ringo mikosi zitemwe. Hapnisha kahola pata makenzi nzagi. Capital ya bizu slete mapenzi kwa kazi. Vitu zingino singoje malezi ya mzazi. Nane ni tambu idati na mkesi ni mrazi. Let them sleep wanalalia. Machuzi na pazia. Still na kusanya dividends kamu salia. Mwere alini cross ndopati weje netalia. Na still nkaipandia nkaispin na nkaimwagia. Content nataka taftini kwa you are truly. Mimi mtaini bully attention nataka scopi. Niko fully na miasi still siwa fungi. Kunilisten mimi tungi bada system of kipoping kuna mission. I'm kissing ni mrazi. Capital ya bizu slete mapenzi kwa kazi. Mapenzi kwa kazi. I'm kissing ni mrazi. Vitu zingino singoje malezi ya mzazi. Hazardous. Hazardous.
Anapiga
hazardous.
Madewa kujua wini kama pizza za Tuesday. Ineza chukua time kabla fala kutuke. Atuwezi kwa the same kama
pizza nyumba nyumba na baza na nimaliza. Tukisikiza reggae tukipeba. Anapiga pick ndani nyumba na baza na nimaliza. Tukisikiza reggae tukipeba.
Bet me a 3x4, squeeze and shine his old lips in a glow. Nikona where to this stuff is stone. Hadi kunyeshe makate ndo. Bet me a 3x4, squeeze and shine his old lips in a glow. Nikona where to this stuff is stone. Hadi kunyeshe makate ndo. Don't say no more. Don't say no more.
Don't say
baby
no.
Girls, I'm sure I got you. Took a step in expensive show. Bet me a 3x4. Squeeze and shine his old lips in a glow. Nikona way to this stuff is stone. Adi kunyeshe my curtain dough. Don't say no more.
Don't say
no more. Don't say no more. Baby girls, I'm sure I got you. Took a step in expensive show. Ndaka unisikize. Yeah, yeah. Nisikize. Ndaka unisikize. Yeah, yeah.
Lips are light and glossy. Buying time don't cost me. Sweet and cold like plastic. Don't touch my locks, please. You caught in these laser beams. Silky smooth like buttercream. And ice cream, you scream. Vixen in your fever dreams, baby. Don't be going crazy. Your eyes are shooting beams with electricity. Don't faze me. Let's not get too hasty. Excuse me, summer honey. Tryna take my spot like Kimi Hayo as a tiny.
Bet me a 3x4. Squeeze and shine his old lips in a glow. Nikona wet to this stuff is storm. Adi kunyeshe my curtain dough. Don't say no more. Oh, don't say no more. Baby girls, I'm sure I got you. Took a step in expensive show. Bet me a 3x4. Squeeze and shine his old lips in a glow. Nikona way to this stuff is storm. Adi kunyeshe my curtain dough. Don't say no more. Oh, don't say no more. Baby girls, I'm sure I got you. Took a step in expensive show. Ndaka unisikize. Yeah, yeah. Nisikize. Ndaka unisikize. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
When the couple was in a journey, I'm not everything about you. My friends are for company, I'm not on that season.
Hizi pande kungori mafala kinyambisha tuna chacha slide. Hizi roads tuna cross to look.
left to right to go smash my wife. Came chat me chat to look back, bro, to go on a two shot side. Said came chat me chat to look back, bro, to go on a two shot side. Izi bande kungori mafala kinyambisha tunachacha slide. Izi road tuna cross to look left to right to go smash my wife. Came chat me chat to look back, bro, to go on a two shot side. Came chat me chat to look back, bro, to go on a two shot side.
Rotten hit track me chat why mila shot tunachacha slide to play hip bomb on a chapa slide. But weather no summertime, lightning wanna traumatize. Bad boy usiulize wa buruburu station tuko kwa mafais. Night kill now ni party yo, akia nani ni criminal. You can't see me no, na kana kuda yo, give me dough. Sikuwa vaya bro, si forces of flow zeno, auskizi na bo. God damn na switch your system, elisikize bana bo on the low. I hope ni busy ya kuisha ndai kuishika, cut a prize 6, 7, 8 ni kappa 9, 11, 10, 12 yo, check it time ya kuchacha slide. Tinsane if I make a rhyme, no lie, all the girls go mama my.
Hizi pande kungori mafala kinyambisha tunachacha slide. Hizi road tuna crosser to look left to right to go smash my wife. Hemechacha to look back, bro, to go on a two shot side. Said hemechacha to look back, bro, to go on a two shot side. Hizi pande kungori mafala kinyambisha tunachacha slide. Hizi road tuna crosser to look
side. Communication fanya sai. Sky sama mtoka sai. Mpona ntaka ati sai. Ntaka tu connect kama wifi. Communication ntaka sai. Mula to my cash ntaka sai. Mula play your track bro sai. Ntaka tu connect kama wifi. Hi-fi.
Nubiga kofia zote mbaka paranormal. Tuna come, tuna lost. Kiu ghost, kiu paranormal. Tangu nilost, wanada inko hii atisinanga paranormal. Look ni bagi, nyu ngara normal. Nwele ni shagi, wengine ki paranormal. Na wa drive crazy, but kwa chomi uhara normal. Nikona top laga, nakona swaga, so wezi nipata kwa normal. Labda gikosh, niambie itoshi. Na venye ni fire, nageuza beat moshi. Na venye ni fire, nageuza beat moshi.
Communication fanya sai. Sky sama ntoka sai. Mpona ntaka ati sai. Ntaka tu connect kama wifi. Hi, fanikesho ntaka sai. Mula sai. To my cash ntaka sai.
Mula.
Play your track bro sai. Ntaka tu connect
kama wifi. All in the morning kama peras. Chunga kama gera.
Guys, this is Felina, and welcome to Raborance Radio.
Niko ma Prama, whatever, niko ma Gucci, brother. Rada Negro, niko zozote, niko the Vefa. All in the morning, niko ma Peras. Chunga, chungangu kama gera, vilina dunga, dunga. Shandenga, skenga, vigileta, stakupenda. Niko ma Prama, whatever, niko ma Gucci, brother. Rada Negro, niko zozote, niko the Vefa. All in the morning, niko ma Peras. Chunga, chungangu kama gera vini nacho. Chunga.
Ifiki oyo mrazi, uku mtani kume. Chrome sana kapa ipuki, ata matopo na kanyaga mafi, yo. Akunaga cha breki, nikipita na yombadi. 140 km, drill am nipati. Njwenga before itoke, nyubonga shonde. Rengwa before ntoke, before ntoche, miuru di stonage. Hini ya mafans only na my fat bitches msikonde. Apana smile shore, yo moli neza fanya ni kuokote. Good Friday, likuwa best, adi mande tukashindwa kuresurrect. Cool daddy miufunga belt, handele hapa kuna kurest. Mapema ndo best, mapera salafu inafika saa 10 na set. Masela ushagi ukakwela, unapenda kushinjwa. Unaanza kulisuka na ujui vile kwa pepi udunga. Chunga likame ni mbozi bicha nitisha kapanda kashtuka. Shigili shembe teng lingwa zote ni lugha. From 10 sambili 9 tasa umeshinda ukisema unakuja.
All in the morning kama peras. Chunga chungangu kama gera vini nadu. Dunga dunga. Shandenga skenga vigileta sita kupenda. Niko ma Prama, whatever, niko ma Gucci, Prada. Rada Negro, niko zozote, niko the Vefa. All in the morning, niko ma Pera. Chunga, chunga, niko ma Gera, vini nadu. Shandenga, skenga, vigilante.
Yo, bring kwa kichondo mina taka. Na medingi after sana. Nende tena niko kajaba. Nishike ni kama graba. Miundo kunga yo loko trapper. Na ulipo nika Osama. Look ni fisa kwenye kifama. Tuzo za tuna kinyama. Donko sweet na boss kwa drill. Na bando flow ni ill. namba tisa nite Karim. Awezi pata nasip na lefu enda awezi skip. Tustake kushi chip na hama ngote sifo kip.
Yo, yo, wameka mjeshi ya mtu tisa kwa sheke ya miku sakambichwa. Resi ya pendangi drugs vice versa wanazisafirisha. Resi ya likuwa malines matiwa inagavai kamsafisha. Wezani na sini kaka unglamu retewezi kasakichwa. Gangs, drugs, violence, mini kona remedy pan mi garden. Rende ni wrong atujali, tumechoma 77x7. Flight tiko landing, tumetoka heaven, man dem usite veve. Rombota ni ambele, plus mamende, manajera cha veveke. Izika alphabetics, 5MK ni masaikadelics. Economy haituwezi, plant yangu stu queen and deni. Adikara wakishika pedi, bado mistona, checki merits. Adikara wakikamna heli, bado mistona, checki merits.
Drink kwa kichondo minataka, na medingi after saba. Friday tena niko kajaba, jishike ni kama graba. Mindo kunga ya loko trapper, na nipo ni kapo sama. Look ni fisa kwenye kifama, nukuza tuna kijama. Don't kwa suit na boss kwa drill, na bado flow ni ill. Namba tisa nite Karim, awezi pata nasip na lefu enda awezi skip. Ustake kushi chip na hama ngote sifo keep. Wenge meka fistrip,
kasi machine atumia iyo acid. Kama freestyle, echo backseat. Iduka daytime ni makandi. Six ziki hit, una supply mabangi. Don't make this, then you don't make sense. Ni show this year, did you make any money?
Guys, this is Selena and welcome to Laborance Radio.
Nabafaka chrome, nikuwa hujua ya discovered. Ati anakuanga one of the bros. Yo, you opinion, you move your bro.
Two step, I even slide. I need that to you, that's for you to decide. I didn't even know that was you on the mic. If you thought about writing these ends, bruv, who told you that the youth's gonna hide? Man, I cannot be chatting like them, it's 2.2.3 on site. If I bleed, you can bleed their knife when I go with the flow, man, you know I don't fight. Get left just cause you don't wanna get right. Tryna intervene, get put to the side. Both eyes go blind. And after, I'm still tryna fly this spine. Go to work for my peace. I'ma fight this crime on the passenger seat. I go bro on my side. And I, for an eye. Man, this shit so tiny. That's fine, bro, if you don't like me, this my sis, I won't take that kindly. Your words better choose them wisely, or get put in a riz. Much talk get put in a riz. I ain't tryna get put in a riz for my kids, nigga. I'd rather get to the biz.
On trips, I keep picking my peaks. B-boys to me stand on my cheeks. B-boys favorite when I scream. Nip my loud in my lean. Bigger lean, you keep hang now. Tip of Johnny Clean, 7 up to na this bado green. Nime skin. East side to my teeth na my peas. On top I to need these keys. Nigga, me need thug on the streets. Hostile to na plug at the bricks. No line, nigga, strap na steel. C-side, G-side, steel to
my key. Guys, this is Selena and welcome to
Laborance. I don't even try, but I'm cool. Where's your tool? High school crooks.
Let me tell you this.
Looks like to Gia looks. Wanna ulizana Kani book, send your troops, speak your truth. I'm like, who's really who? Send your troops, speak your truth. I'm like, who's really who? I don't even try, but I'm cool. Where's your tool? High school crooks, we on loose, connect to Gia looks. Wanaulizana Kani book, send your troops, speak your truth. I'm like, who's really who? Send your troops, speak your truth. I'm like, who's really who? So much betrayal stabs my back. I thank you again to CSD luck. Swear, you left so soon. How could you want to look at same school? I do the things I should. Stuck to say my wish I would. Bad thoughts, that nigga gonna fool. Back shots, run away to woo. Your girl and I shake me goo. You know how we do it, I give you 100%. Didn't have me, even a cent. Fell in love with a smile and scent. If I find me weed, I'll always sell. Went to the city to pick a P. Shangi, I he's all up. My G had young in a pump. Red and I increase, but I know bloody is here with me.
Agar, ana nubi agar. Agar, ana nubi agar. Agar, ana nubi agar.
I don't even try, but I'm cool. Where's your tool? High school crooks, we on loops, connect to Gia looks. Wanaulizana kani book. Send your troops, speak your truth. I'm like, who's really who? Send your troops, speak your truth. I'm like, who's really who? I don't even try, but I'm cool. Where's your tool? High school crooks, we on loops, connect to Gia looks. Wanaulizana kani book. Send your troops, speak your truth. I'm like, who's really who? Send your troops, speak your truth. I'm like, who's really who?
Hello, man.
Top Jaramba 1,
Ananubi Agar, Agar, Agar.
Bumbo Club.
Unavopanga zaidi, haso zaidi, ndivo unavopata zaidi, mulize gaidi, odonga na ujuzi zaidi, kafanya kazi, ofisi, kapindua si easy, sasa squeeze me. karubandika kazi yake hatujui ni madem kama kumi na kuoha na shughuli simu kipiga si chukui niko na deni mob na hiyo number sijui. And this is how we do it atukangi vizuri, this is how we ruin. Though dead niko loaded si lazima mchelendo ni kuchote kichele boy siku zote magoshodo wa udumo we import them nastaki kuwa misquoted tunaweza ni judge ama useme tu ni content.
Yeah, for real, you already know, man. Kona odongo, najua. The whole lot of real fan fair, man. Yo, yo, black boy, skin tone, back on it, keep going. Everywhere I go, they say they wanna take pictures. Currency, crypto, balancing Bitcoin. You know me, I'm not really with the chip talk. Kaire to deep throat, ushakuwa Pipton. It wasn't I, it was AI, Siko. Kasi vajo sleepy dawari, simple. Mrembo alivunjwa roho, bado iko riko. Hini moja, real drawing rare. Brona tinga mabazuka, yo, we will blow in there. Uwezi nielewa,
kiyo,
ni share, nili justice.
Yeah,
top tier, mi napenda vitu best. Size chain, look ufisa ni misolo na jidresa. Na iskizia kwa bati, nikiguza, nikipress. Nika mshu iskiza mami ya nipen. Walenje bila ganji, stu bila kipaji. Misosa na maguns, masengine na machaji. Unishiki bila ganji, my life nika movie. Uneza dhani ni tumanji, naroga very guan. Na kudiswe ni bitch, adi usemewe ni fan. Na kushanda maride, kwa liva na your lung. Na kuhanka Saddam, na kumada bila plan. Anyway, atu kipatana na pita na your soul. Thong thong thongi best, and I water thoni groupie. Give a fuck me na itumako ya pussy. Adi Sosa, napenda Suzy. Napenda Nimi, Sabella na Lucy. Gialis, venye na wadai nikabiga mistona. Venye na zisedi illegally.
Wada wana bonga sizikiza.
Kama Rockefeller squeezy mami ni peti jina Isabella. Na ezi kosa kunia hala bila zana vela. Cheki my miss uki comes utakuja tena. Adi Sosa bank account imeja mamili. Inataka kolo kikolombo na ziku jembili. V6 puni tol ndani ni fadhili. Niko ganji marima neza shika Tribeca. Becky na Rebecca wood pecker. Icy phone and neck up. Niki kiche check up. High school nili kinda zangu zote teka. Mina bolka the Lakers. Envy niggas wana soul kama shaker. Jui what's funny juu mimi dona checka.
Mbona nyinyinyi na wawasha nkikula nyama choma tu firifiri na taska. Bro mejituma ako kazini anaisaka. Bata najua bibi yake anafanya nini naivasha. Boy, akisi Kenya kuna content. Na shindwa dunge chain gani so nazidunga zote. Anataka nmwage ndani mina mwaga kwa matope. Si ubonga kilami tukitaka ganji itoke. Normally shembeteng mamoli kwa Henneken. Mwena mi yo my friend we got rich in the ends. Tulimtupa kwa boots tulimtrace na magan. Kawamini tuko luzu. Sinema bagla for sure na hisi siri. Bala club wezi njua kwa CCTV. Bro nikimwambia haski na yesi kiziwi. Kasi bizu tanipata ni mesare siki mbizi.
Kuna mahali nafaa kuenda nani zaini. Sweet vlani shua popsa Kawasaki. Jege masanse hawa tutaki. Kapu nitambui siku tambui.
Kwa zingwa kona wap skau na ngamu na mawap. Skau na ngamu na mawap skau na ngamu na una. Kwa zingwa kona wap skau na ngamu na mawap.
Askari wa msitu giz ni kukimbiza maswara. After masjid masti iki lost isit wazin. Tunapiga baroda na kikwara. Tombo yoyoto mbo ya zil lombo tosti zo mangoto. 6 feet with deep deep ni vila limaro. Homeboys apana taka mchezo atina hama. Tomboys bombo kwa tupato. Izagi mu baroda sarek ndipi tukishukizo masa. Minus warazi tula adingi maombe. Saki news joe mweshmiwa kulenda jetena jama. Divide makazi zita msingi to the jobless. What about this is B? How about Gen Z? How about that? What about this is B? How about Gen Z? How about that? Kuna bahali nafaa kuenda nani zaini. Sweet vlani shua popsa Kawasaki. Jeke masanse hawa tutaki. Kapu nitambui siku tambui.
Kwa zingwa kona wap skau na ngamu na mawap. Skau na ngamu na mawap skau na ngamu na una. Kwa zingwa kona wap skau na ngamu na mawap. Skau na ngamu na mawap skau na ngamu na una.
Yo, tuna drip design tumekuwa maplamba. tuna beef josta nikamtezana. Labda peace talk ama kofi kaya nana. Pigia skilo tuchukue maska nkaza das. Mini pro kwe shit siati na jigas. Kuna bro amejipingia AP na ngiwap. Mili yangu ya kwanza nilishikanga nikirap. Tuko wax chinda biz wera imetugioza wasp. Moshi moja ya pili ya utat na una kuf kuf. Tuko holy masoja ma troop na ma kruk kruk.
Unangam, unangam.
Guys, this is Tequila and welcome to Raborance Radio.
Money DM, nina mali safi. Money DM, mali safi safi. Money DM, nina mali safi. Money DM, mali safi safi.
Kani vibes, check. Kani smile, check. Kani tabia, check. She's my type. Yes, look alive, in a disalive. Put a smile, every time. In for the voice bop, bad body go. In for the aniko, kia maiko. Miniko, inako, nama adko. Miniko, kanivo, nama psycho. Miniko, loisa, nama naijo. Miniko, so I, nama edibo. You are my drug, I don't man ku overdose. You are my chumvi, chili na kasos. Tuki watch movie chilling like a boss. Kamu kunji maanda mana.
Money DM, nina mali safi.
Producer Chrome.
Money DM, mali safi safi.
When you ambi, ebu decide. It's not your time, iyo with her. When you ambi, ebu decide. It's not your time, iyo with her. Unadhani bila wea tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Unabehave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Iyo ndio ufala mista kikisikia. Usipo change, kanyanga. We niambie, ebu decide. It's not your time. Iyo with her, we niambie. Ebu decide, it's not your time. Iyo with her, we decide. Counter change, it's not your time. Iyo with her, we niambie. Ebu decide, it's not your time. Unani threat, unani threat. Utaniacha, si uniache. Unatu threat, utaacha kazi. Si uache, unadhani tunajali. Ujinga ni kudhani bila wewe atutasonga, tunasonga. Ujinga ni kudhani bila wewe atutaomoka, tunaomoka. We ni damn, didididi damn. You're so damn, hii dunia si yako pekee. You're so damn, utashtuka kuna ngoja ni kufuate. Usipo change kila mtu njia yake. We ni ambie, ebu decide. It's not your time, iyo with her. We ni ambie, ebu decide. It's not your time, iyo with her. We decide, counter change, it's not your time. You with her, when you ambie, ebu decide, it's not your time.
Rabora Studio, nile mbaya mze.
Manze, hii nile station utasikia hadi siku utadedi.
Guys, this is Belinda and welcome to Raborance Radio.